tō mātou ko te tautoko inga ohu Māori ki te hanga mai I te whare, iti ake I te utu mākete mo te whai whare. Nā reira, ko tō te mahi a te kaupapa whai kāinga whai oranga, kararaina kaukau group mai I tō rātou wā, ko te tuku pūtia, hara I te loan, engari he tuku grant nei, ki e nei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō e nei whare, warutukau oro pea o te utu mākete.